Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Peter Handley. Alois Bigirimana ni urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, bahaye ikaze mu kiganiro muri saka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 nari maze kubabwira. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro cya none twakihariye intasho zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa Facebook, muhadusigire telefoni zanyu, mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza. Uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni rero reka duhere kuri Jean Baptiste Wirweneza.
Niwe nyakigira Imana.
Uri hehe Jean Baptiste?
Ndi hano mu Burundi, mu provinsi ya Kirundo, muri komini Gatumberango.
Ni amahoro.
No kuri turashimira Imana.
Yego, hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Uyu mwanya turawuguhaye, nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane Edi Rwema, urakoze cyane kumara akanya. Reka ntangurire ku muryango wanjye nyine, mpereye kuri madamu wanjye Kudayi Elizabeth. Ibibondo byacu niyo nsaba Jean Marie Claude, umuryango wiwe wose. Marine Beatrice Manirabarutana, umuryango wiwe wose. Bienvenida Rukundi, umuryango wiwe wose. Natahije kandi Nyantonge. Natahije kandi Jeanne d'Arc Ntirenganya, umukobwa cyangwa umuryango wiwe wose. Natahije kandi umukobwa wanjye yarayibarutse.
Urakoze cyane kuri izo ntasho zawe. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko dusezerana, uyu iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute ahuri, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ibicuruzwa ibeyirizamuka, aho ngaho mu Kirundo byifashe gute?
Kare umuntu w'Imana yagoye hano ibeyi y'ibiryo yaduze rwose cyane rwose. Yaduze cyane kandi turi mu isaruro ry'ibishyimbo. Yaje ko tubasaruro, ariko imvura itumereye nabi cyane, ntikorohereza kudutuma dusarura. Imvura inyagira ibitoki bisanzwe twandura. Reka imvura yatwiciye imyaka, nta mahoro sigaye.
Ariko ibyo aribyo byose akanyama ntago kazabura ku meza. Akanyama ntikazabura kumeza, uza kubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka.
Sabe?
Ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza, ariko reka tuzamura akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya Noheli. Wonderful Christmas time, indirimbo y'umuhanzi Kelly Rowland, ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti. Kuri telefoni dufite Jeremy, wiriwe neza.
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi mucara ariko nkamvuka mu Rumonge.
Aho ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Iminsi mikuru muyiteguye gute, byifashe gute aho ngaho mu cyara?
Ya iminsi mikuru kibona hitano byo kuko tubona menge byose byarabaye nabi. Kare umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango, ariko byarabaye nabi, byarazimbye rwose. Agapimusi umuntu yafata ntikakiboneka, agafana karaduzibe yumva n'ikibazo tuka. Ni ukuvuga yuko umunsi mukuru wa Noheli n'umwaka mushasha tubona ibisanzwe umenga n'amaganya gusa.
Hanyuma duhe nk'urugero, ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubungubu kigeze kurangaye?
Ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa ibihumbi 8 ariko ubu kigurwa 12. Fanta dufati Fanta yagurwa $75,000 rugubwa igihumbi. Ni ukuvuga yuko umuceri nawo nk'ikiro kare cyangwa 2005 ubu kigeze ku 2,400.
Birahenze cyane.
Birarenze rwose, birahenze. Urumva n'uwajya ubugari ikiro kigurwa ubu kigurwa 2,500.
Nubwo ibintu bigoye Jeremy, ariko Ijwi rya Amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza, wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nk'abatanu mu magambo make cyane.
Nkabangombye cyambe nambe kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli umutambukanyi wanjye ari mu Rumonde Nishimwe Dacine.
Turakumva, komeza.
N'umubyeyi wanjye Rurato Dansi na mama yitwa Kitei Krotiride na bene wacu bose n'abagenzi. N'abagenzi Fika, sinzi uko banabyumva iyo baba bari bose.
Kubyumva wenda biragoye, ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije.
Ego nkandayifuriza umwaka mushasha na Noheli nziza.
Urakoze cyane Jeremy Mucyarama, akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunze b'Ijwi rya Amerika.
Yeah.
Last Christmas nkuko nari mbibabwiye ni indirimo zirimo kudushira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse no kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli umunsi y'abakristo hirya no hino kwisi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Sam wirweneza uranyumva Sam?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Tuvugana ndi Nyabugogo Kigali mu Rwanda.
Nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane, ubu byifashe gute?
Nyabugogo uko ngenda twabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane, imodoka zirimo ziragenda ari abantu n'uruvunganzoka ariko kubera abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane.
Abanyeshuri barataha, hari n'abava muri Kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe ba. Hanyuma se ubusanzwe mu kanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira ko muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane, aho i Kigali mu Rwanda aho byifashe gute?
Ano Kigali mu Rwanda ibintu birahenze, bimaze iminsi binahenze, ntabwo bihenze uyu munsi gusa bimaze iminsi bihenze, aho ibintu by'ibishyimbo byarahenze, umuceri warahenze, inyama zo bamwe barazibagiwe cyane.
Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane.
Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka Gicumbi, mama na papa. Ndifuriza Noheli nziza umukunzi wanjye bita Kizine. Ndifuriza Noheli nziza murumuna wanjye bita Gilbert Theophile. Nanifuriza Noheli nziza n'abantu bose twigana muri ITRC ya Kicukiro.
Urakoze cyane Sama uri Nyabugogo mu Rwanda. Ugire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Murakoze cyane namwe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga uyu munsi, ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka, kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu Noheli nziza n'umwaka mwiza. Kuri telefone dufite Oze wiriwe neza. Oze uranyumva?
Yego ndimo ndabumva.
Uri hehe?
Mererereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali Kimihura ni amahoro?
Ni amahoro, turashima Imana nta kibazo.
Iminsi muyiteguye gute?
Iminsi tuyiteguye neza, turimo turitegura ivuka rya Yesu Kristo nta kibazo, abantu hirya no hino urabona ko bameze neza, bose barishimye. N'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda rwose abona ko nta kibazo muri Kigali.
Kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na COVID-19 nk'uko byari bimeze imyaka ibiri ishize, ubu ngubu agashya muri Kigali na gake?
Urebye mu bitandukanye biri hagati y'umwaka 2021 na 2022, rwose abantu barishimye, ntaho yigiye mu mujyi wa Kigali hagati ubona ko abantu ari uruvunganzoka, bamwe baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru, indabyo, ibiti byo kudekora, urabona ko hari imitandukaniro rwose cyane cyane rwose.
Hanyuma
ibyishimo ku bantu bose.
Sam tuvuganye ari Nyabugogo ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe, ku buryo kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa Noheli cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye kuri wowe, wowe ubona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange amezi ashize yo ibiciro byarazamutse ku masoko, haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye, ariko nubwo byabashije ku hari abantu byabashije kutiyakira neza, ubwo abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo, ndabona umunsi mukuru uzagenda neza, ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye. Ikindi ni ukwihanikisha ukajya avoka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu. Ibi neza ku mwaka azawusoza neza kandi mu byishimo.
Icyo uvuze ni ingenzi cyane, buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu
cyiza. Mu bushobozi bwe yego.
Murakoze cyane. Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane. Mbere na mbere nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Babashije gutekereza ku Banyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi muri rusange. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye wanjye Hirwa Sandrine turi kumwe muri Kigali ndetse n'abana banjye. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye uherereye mu karere ka Ngoma, umuryango wanjye uherereye mu karere ka Karongi. Ndifuriza Noheli nziza databukwe n'amabukwe baherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ndifuriza Noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishita bose, ndetse ndifuriza Noheli nziza igihugu muri rusange babashije kudutekerezaho, kandi ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 bazawinjiremo neza kandi tuwinjiranamo ingamba nshyashya.
Oze, ndagushimiye cyane kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Oze rero yarabivuze ko yifuriza abakozi b'ijwi rya Amerika umwaka mwiza na Noheli nziza. Ndagira ngo nanjye muri aka kanya nifurize bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya Ruguru, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Bwongereza, n'abandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'ijwi rya Amerika, bose tubifurije umunsi mwiza wa Noheli n'umwaka mushya muhire, ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose. Kuri telefoni mfite kandi Marcel Wiriwe Neza. Wiriwe Marcel.
Yego.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe.
Nk'ibisanzwe. Ntabwo ujya winyabye ahandi?
Urumva iyo ninyabije ariko nkagaruka, ntabwo uburyo umuntu avuga ngo yahinduye.
Mu rugo ni mu rugo, ni mu rugo ni Kigali. Yego. Kigali se muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuye havuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe, Kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse. Ariko bitewe n'amikoro ya buri wese naho ahahira, hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse, kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa byo mu masupamaketi nta kidasanzwe kigeze kibaho, nta biciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati niwo wiyongeyeho 500, ubu ngubu ikiro kigeze ku 300. Niwo wiyongeyeho amafaranga 500 cyane gisanzwe kigura 500, naho ibindi byose ni ibisanzwe. Cyo kuri ikindi cyazamutse cyane ni olive oil, ubu nayo igeze kuri 16 litiro imwe.
Ayo ni amavuta yo gutekesha.
Ni amavuta yo gutekesha, ariko mbere gatoya ya COVID yari muri za 12, urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibibazo by'intambara y'Uburusiya na Ukraine, naho ibindi muri rusange ni ibisanzwe.
Kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri Amerika, usanga bahatatse bashyizeho ibiti byaka, abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye. Muri Kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu watembere cyangwa se wagenda nko mu ijoro.
Murakoze cyane. Ubu ngira ngo Kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama. Ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza, wenda niza kuva ku murongo ndaza kubama amwe mu mafoto dufite ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo, mu kuma hoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko no kuvuga ngo nubwo batacana amatara yo ku mihanda asanzwe ubu Kigali irasa neza cyane abazi Kigali ugeze nka Convention Center ku mugoroba ukagera kuri rompo yo mu mujyi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza Kimironko mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi ni ahantu habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane
urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho yuko Kigali yifashe ariko mbere yuko nkurekura reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe iminsi mikuru myiza
murakoze mbere na mbere mbanje kwifuriza Noheli nziza imfura yanjye mwana wanjye w'imfura yitwa Twagira Yezu Joy na Justin ndamwifuriza Noheli nziza mushimira no kumusaruro w'amanota yakuye ku ishuri ndetse na murumuna we Twagira Yezu Georgette Blessing nawe ndamwifuriza Noheli nziza birumvikana ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari asanzwe banje bagariwe na Ziraza na Emmanuel umuryango mvukamo papa abavandimwe wanjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza Noheli nziza Bwana Thomas Kamili ndi mukorana aho ngaho
ndamubwira
nifurije Noheli nziza rwose nifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye Sibire Muvunyi aherereye mu karere ka Kayonza so abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga abarundi abanyarwanda b'ingeri zitandukanye ndetse buri wese yiyumve ko njyewe Twagira Yezu Marseri nifuje Noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko
urakoze
umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose nifurije Noheli nziza n'abasaserdoti bacu Antoine Cardinal Kambanda na Arikipiskopi wa Kigali ndetse na Musenyeri wa diyoseze ya Nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru Alexis Habiyambere nawe nifurije kugira Noheli nziza murakoze
urakoze cyane Marcel Twagira Yezu natwe tukwifurije Noheli nziza ugire ibihe byiza wakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire umugisha murakabaho
radio ijwi rya Amerika i Washington DC kuri telefone dufite na Ndayizeye wiriwe neza Ndayizeye uranyumva Ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gato ya hanyuma tugaruke twakira izindi ntasho ziva mu bakunzi bijwi rya Amerika
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. So lift your glass.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi ikiganiro cya none twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, kugira ngo tubahe umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwaka mwiza, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzaba kuri iki cyumweru. Tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu, ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza. All I want for Christmas is you, bivuze ngo icyo nifuza kuri Noheli ni wowe. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey, indirimbo yahariye iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Ijwi ry'Amerika rero ikiganiro ni muri Isanga, dukomeje kwakira intashyo z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi. Kuri telefoni turi kumwe na Jean-Baptiste Wilwenez. Jean-Baptiste
Ombora.
Jean-Baptiste uranyumva?
Ego ndakumva cyane.
Uri hehe?
Nagaze i Bujumbura, i Burundi.
I Bujumbura ni amahoro?
Ego ni amahoro, turashimiye iteka.
Hanyuma se muri iyi minsi mikuru abantu barimo kwitegura ya Noheli n'Ubunani, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura?
Isumwa turiho turaraba mubuye ko bitegurira Noheli niwo munsi mukuru utangura gushika. Nsanzwe ndumudandaza w'impuzu, nabona abakiriya bariko baraza nubwo ubukene butera bwiyongera mu banyagihugu. Ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa Noheli turabona abazeyi benshi baza kugura imyenda y'abantu.
Bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara?
Ego, nagiye niko ndakora urudandazwa, niko biragenda neza. Ego.
Ijwi ry'Amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe ku bijyanye n'umunsi wa Noheli n'umunsi wo gusoza umwaka.
Murakoze cyane, mpereye bwa mbere kuri bamwe b'inyene mushaka kuduha umwanya no kuba mwasinziriye ko.
Yego, turakumva. Komeza.
Ubugira kandi nifurije Noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana na Olivier. Nifurije Noheli nziza umubyeyi wanjye Viola. Nifurije Noheli nziza abashyikanje tuvukana. Nifurije Noheli abanyeshuri tutazigana muri Universite y'i Burundi. Nifurije Noheli nziza abavandimwe bose banjye, abagenzi, inshuti zanjye, ndetse n'abasi bose. Ndabifurije Noheli nziza no gusoza umwaka mwiza.
Jean Baptiste Ibujumbura mu Burundi nanje nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
Nama muragize neza cyane twabashimira uko no mu gitaho ni nkuru kumanya kumanya
urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Zack wirwe neza Zack uranyuva nibaza ko atari Zack arehubwo Eric uranyuva
Ndaba cyane ndabumva
Uri he Eric
Ndi Lusaka muri Zambia
Lusaka Zambia na mahoro
Ndabona kasi na akarere kameze neza ariko haba nkana uko angama kuka akagura
Eh Harya ubusanzwe ubu ngubu ni igihe cy'imvura aho ngaho mu karere kanyu
Ebo ni igihe cy'imvura mu Lusaka ni igihe cy'imvura kuva mu gicina
Hanyuma se ubusanzwe igihugu nka Zambia ni igihugu cyakoronijwe n'Abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'Abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa Noheli duhishusho yuko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Lusaka
ego nimubeshe no Nkuko bisanzwe umunsi mukuru wa Noheli na n'uyu mwaka mushyashya barabyitaho cyane babyitaho bakabita ibi bakunda kwaka sinzi uko nimero byita iwacu i Burundi babyita ino ma fireworks
imiriruturuka
ego bituruka barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abanyagihugu bizamuye n'abandi baribuka ko hari ubukene ntawe uzi ukuntu bazawutegura ntawe uzi ukuntu bazawifasha ku munsi w'ejo
ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu Rwanda no mu Burundi naho bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye
Eric
rero uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no guha intashyo z'iminsi mikuru akanya na kawe turakaguha
kumu sada kiyangu kiyanga moja ya kwenye ulikomina kiwa gumu hara makamba nda tajina babuka ni wanjiro sada honyene kana tajini chuki nala gendo sari sari ndi chuki mina nabo turi kumwe bose iyo osirake ikana mu bindi ni maduha kanya ko gutashin kitira na ladi ha ndawi kuri jumaka esha mwaka mushasha mwigalo ndira ndira kata twa mwina ndawiri nzizi
Eric Ilusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'2022 ugira amahoro
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Michael wirwe neza Michael uranyuva Michael uranyuva Michael Michael ni baza ko nshaka kuba tumubuzeho gato Michael uranyuva uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
eh ko ijwi ryawe riri hasi cyane gerageza uri zamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri Noheli
ndi nshimiye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
yego
ibintu byifasha gute ubu ngubu ahuri wowe
waho ndi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura Noheli ariko harimo imvura nyinshi cyane imvura imeze nabi muri Kigali rwose
igwa buri munsi
cyane
hanyuma hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe?
Okay, ibintu urumva iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi bitambutse. Gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize kuko muri iki gihe isa nkaho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi.
Ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'abagurisha?
N'abagurisha yego.
Ariko ibyo ari byo byose uraza kugerageza urebe ko hari akantu wageza mu rugo rwawe cyangwa se mukaba wishimira ibyo ari byo byose?
Nakubwira kuko nikabura ariko bitandukanye n'indi myaka iba yatambutse.
Hanyuma rero uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka. Umwanya ni wawe.
Yego, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika mbere nanjye mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka Nyanza. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye yitwa Irankunda Tony iba muri Uganda. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye yitwa Jerivin Nzeyimana nawe aho ari wese agire Noheli nziza n'umwaka mushya. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bose aho baherereye mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya. Murakoze.
Urakoze cyane Michael uri i Kigali mu Rwanda, natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Yego, nawe mugire umwaka mwiza n'umwaka mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Auguste. Wirwe neza?
Twiriwe, twiriwe. Nawe?
N'amahoro. Uri hehe?
Yego, ni nanda Mozambique.
Mozambique?
Ego.
Aho ni he? Uwe mugi?
Maputo.
Maputo mu murwa mukuru?
Ego.
Sifashe gute?
Ni meza kabisa, mutima utekereje neza. Ego cyane.
Hanyuma tubwire nk'abantu batamenyereye Maputo cyangwa se igihugu cya Mozambique, ubusanzwe aho ngaho uyu munsi wizizwa gute muri ibi bihe byo gusoza umwaka, ibintu biba byifashe gute?
Ni meze neza cyane, yarabye abantu meze neza cyane, ibintu ni byiza cyane. Kuko urabye abantu baguma barengana kubeza neza cyane, kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru isanzwe itandukanye, umunsi kabisa tubiteguye neza cyane.
Umunsi murawiteguye neza. Hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Zambia ndetse no mu Burundi, batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza. Aho ngaho Maputo ho bimeze gute?
Maputo imeze neza cyane, ndetse bigiye bimeze neza kabisa.
Bimeze neza
nuko nyine za nyine nyine yego byabyara dutse kabisa. Ego kabisa, nge ya doze. Ego.
Auguste rero, aho Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka, ijambo ni ryawe.
Ego, natahije abivanje wenda mu Rumonge mu Burundi.
Turakumva komeza.
Natahije bose n'abatanzi bose ndabatahije cyane, abyibanje bose nabibagira ku mugomere mu Burundi mu Rumonge. Eka bose bazi ku izina ryanjye ndabatahije.
Auguste, urakoze cyane. Aho ngaho i Maputo mu gihugu cya Mozambique, udusurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika bahatuye. Ugire umunsi mwiza.
Twese 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 tuyisangiye Noheli nziza.
Sawa, urakoze.
Twese twese, urakoze.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, just a once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. It's hung where you can see. Somebody waits for you, just so once for me. Have a holly jolly Christmas.
Holly jolly Christmas indirimbo ya Michael Bublé ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Holy Jolly Merry and Merry Christmas ya Michael Bublé. Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino kwishe kugira ngo bifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo, tubahe akanya babikoreye. Kuri telefoni ndi kumwe na Irafasha wiriwe neza. Buri hehe?
Ni Gatsibo ahantu hitwa Gasanze.
Gatsibo?
Ahantu hitwa Gasanze.
Aho ni mu ntara y'Iburasirazuba?
Yego.
Ibintu byifashe gute aho?
Bimeze neza, nta kibazo pe.
Niyo bivuze ngo bimeze neza, wowe ushatse kuvuga iki?
Ushatse kuvuga ko tugiye kurangiza umwaka neza, tugatangira indi neza, nta kibazo rwose.
Nta kibazo. Umwuka se mu baturage, uburyo barimo kwitegura, byifashe gute, bimeze gute?
Ni ibisanzwe mu minsi mukuru, ibintu aba ari byiza rwose, tubirimo tuyitegura, barindanije.
Wowe se urateganya gukora iki kuri Noheli?
Kuri Noheli ni ugusangira n'umuryango wanjye, tukishimira umwaka nyine ko wanjye neza.
Gatsibo rero Irafashe, umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Yego, nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umuryango wanjye uri Nyamiyaga, n'inshuti n'abavandimwe bose bari Nyamiyaga babanzikwa ku izina rya Irafashe Refonse, bagira umwaka mwiza. Abantu b'Igasanze n'aho ntuye nyine, naho ndabasuhuza, harimo inshuti zanjye, harimo Pascal hano turi kumwe, harimo murumuna wanjye Bugingo, harimo madamu wanjye Nsabimana Clementina n'abana banjye babiri.
Irafashe, natwe ku Ijwi rya Amerika tukwifurije gusoza neza umwaka, wowe n'umuryango wawe ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite na Claude wiriwe neza. Claude uri he? None se ko numva uri kuri moto? Zarimo zirengana. Aho murutana bintu byifashe gute?
Yego, murutana kweri n'amahoro n'agakura kaguru kweri, ntabwo hano ikitoka nayo rundi kwa ikitoka mahoro.
hanyuma noheri muyiteguye gute
noheri kweli nga bona abantu bose biteguye kweli muri bushyushye none kweli ugiye mu mlando kwanga wako wapanga nyene uje kuba umuntu wa Mungu w'Imana wa noheri kweli ahantu we rwose kweli ndabona ko imyiteguro yacu 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 nayibona ndetse no ku mihano yacu yosanga nawe twatirwari nyene biteguye umunsi mukuru wa noheri
Ijwi rya Amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze intasho ku bavandimwe n'abagenzi ba
Murakoze murakoze reka intasho zanye ne guhere ku muryango wanjye nyine ndi nga kutuma kwa mwaka muri komine bukenda mu ntara ya Rutana ama ngende ku muvandimwe wanjye twaka izimana zanjye ari mu gisagara cya Bujumbura Chenda nako mwana wa mkuu wanje rukutu mana kenoje kwa mwana mriko mwelki ya saati manara kiteka Ngenda kumutumba wa mwana maru kwenye mriko mwelki ya manara utana mwana wa mkuu ya mtumba ya riwane kata ya merite Ama ngenda amba na mshika anje na mkuu ya anje rine Ndeke mbani ni mkuu ya mwana wachi ya utana na kwa wa mkuu ya mwana matahari Erisene utana Namisi kuna inye na mwishimu kwa na wewe na mwaka mwita Lika mchenza nga mbwene aba nukosu na sarukwe wari nga Pakalesha mama shini mwene nga Sarukwe duko wa umuchori nga mwurukwe wosu nga 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 yuska yuri zenda wa kwa ati nga yuska yuri zenda wa yuri zisa Korode mwurukwe Ama nge yukare mbwene uitwa Mumotare yuska yuri zenda wa kwa ati Korode mwurukwe arafutu yuri zenda wa mwaka mwishasha na na wewe zisa abantu bose bashobora nga mu tsana kandi bishobora kuba ari biza ndetse n'abakunzi bose mu mukuru w'umukuru w'amaguru wa mbere shoga nga muri kamera y'ukenda bana bari kana na ishuri cyo ndabari biza
Claude mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi nawe turamushimiye kandi tumwifuriza gusoza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza This Christmas indirimbo ya Lady A ndizimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu minsi mikuru isoza umwaka irimo Noheri aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se biziza ivuka rya Yesu Kristo tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho kuba bavandimwe n'inshuti zanyu kuri telefoni mfite Ernest Wirweneza
Wirweneza
uri hehe
ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda
mu karere ka Rusizi n'amahoro
n'amahoro
ibintu byifashe gutaho
bifashe neza kavura gare kugwa mu mugoro
akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu Rwanda no mu Burundi.
Kaguye hose.
None se ni kazazambya umunsi mukuru?
Ntabwo kazazambya.
Aho irusizi se umunsi mu witeguye gutegerageza uduhishusho yuko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura. aho ngaho rusize mumaze n'imisi harimo utubazo tw'abacuruza urujya n'uruza rusa nkaho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na hakurya
mu urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajya abantu bafite ubushobozi nanjye nagagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubungubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo bakigenderera nk'uko bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza bagatunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka Rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ibona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero reka tuguha akanya kugira ngo utashe cyangwa se ugeze intasho ku bavandimwe n'inshuti zawe
mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Ndungutse Alegisi uri umujyi wa Kamembe amusuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndisuriza abana b'abaririmbyi bose mu Rwanda ndetse no ku isi bakurikira ijwi rya Amerika bazwi ku izina rya Puri Santeres ndasuhuza n'umukozi w'ijwi rya Amerika witwa Sebuhoro Eustache nawe uri mu karere ka Rusizi asuhuza na muyomba wanjye witwa Sedikire hafi mu mujyi wa Kigali nawe ukunda ijwi rya Amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa Gihundwe cyane cyane bafungiye muri gereza ya Rusizi abo bose ndabasuhuje nitunze nawe nziza n'umwaka mushya muhire nitunze kandi n'umunyamakuru Cyuma Hasani nawe nziza n'umwaka mushya muhire hafungiye mu mujyi wa Kigali cyane cyane n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yitwa Dominic Mukwege nawe nimwifurije rero nziza n'umwaka mushya muhire hamwe na Eric Bagiruwubusa n'abandi banyamakuru bose b'ijwi rya Amerika hamwe sinabasuhuje nifurije nawe nziza n'umwaka mushya muhire bashimira ko muba mwana tuzirikanye nk'abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefoni dufite Saint Trinité wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni Jede Kirundo Burundi
Kirundo n'amahoro
n'amahoro
tubwira rero uko ibintu byifashe uko murimo kwitegura gusoza umwaka
mu gusoza umwaka twiteguye neza naho ibintu byarumbye inzara nyine ibaduruduba rwace
ibyo
muganga nyine muri duke dufite muri duke dufite dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bita kubana ugafasha utifashije nawe uzagendera icyo gihe udafite ubushobozi abandi nabo bakagufasha
yego nakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya abagenzi n'inshuti
komeza komeza turakumva
okay nifurije Noheli nziza umuvandimwe ariwe tonto wanjye Cyuma Deo umufasha wiwe Beyarte abaringa mu gisagara cya Kirundo naca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya umugenzi wanjye Egene na Deo naca nifuriza abagenzi banjye twigana kuri RTC Kirundo harimo Idayi Misigaro Jorisi n'abandi n'abigisha batwigisha hakurete sekirundi nyene ama simbire mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nka nyarunazi nce simbira no n'umugashoka kamuramba mbonere mutamo wanjye ndetse murengera ntwari Pierre Claveri n'umusecu niwe anyesi n'abo tuvukana Kigali Mulindangabo n'abagenzi nyene harimo Hungu Noeli Nepo na Serge na Egide
baringaho
mugashoka inyarunazi
urakoze cyane Saint Trinité natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi ikiganiro muri isanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kuzasoza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha nshimire cyane bagenzi banjye dukorana hano i Washington DC nabo mbifuriza umwaka mushya muhire nshimira kandi Peter Hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Lois Bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka.